gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada hargeysa maanta waxa uu kaga hadlay dhinacyo badan. gudoomiyaha ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay iyo kuwii khasaaruhu ka soo gaadhay roobabkii xalay ka da-ay magaalada hargeysa iyo guud ahaanba somaaliland.
waxaan tacsiyeynaya dadkii shacabiga reer somaliland kamid ahaa roobkaa ku geeriyooday ama khasaare kasoo gaadhay ama hanti khasaare kasoo gaadhay, inaba ka xun ilaahay u naxariisto. Ilaa 10 qof dadku dhow baa ku dhintay, intaa in laegina waa dhaawac inta la sheegay. Wuxunba warka dheer laga soo sheegay argishay, laakiin meelo kale inaan ogeyno waxa laga yaaba inay jiraan. Marka kulleyba dainaa u diyaar garowno xilliyada hoosku daaya oo loo baahan yahay oo shacabigu u diyaar garoobo oo dowladaha hoose iyo beledihii u diyaar garoobo oo khasaare ka iman kara roobka iyo jeer way dhacaan hadii loo diyaar garoobo.
Isaga Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.